Yeah, you know what time it is. Hey, you're toxic. James J.R. Let's go, let's get it.
Yeah, we in the building.
Della Fell.
Hi.
Let's go.
Yeah, I'm a big team, team with a two pin. It's a good blue machine, I'm a coding. It's a good thing, it's a dawa, yene even a coding. Navio, I'm a china choka pa pudding. Bani opa, bani faka na pa chok ten. Kukai pa mukosi na choka chen. Dawa yako ni itenga nona campaign. No kusia ungo lira tie comprene. Na jomba siri leven, ken yama savage. Jawa sini sunga sini gani zava marriage. Ona na wachita ando sini kamba pari nchinga. Kembo uzava nanga jukana kunishinga. Yeah. Nilipati OP, eta ni GOG. Tiri mugrabu TV na pona POP. Na vene jaman, parking ya vena kopi. Bwela na zako, noni jiati jobi. Napanga chongo munga na riza majobi. Bani kopera bari bize ati kopi. Ni new life na mbozi mvela nga bobi. Bamboni opanga chiva ona mazombi.
Nga uzo ndasti kuona tima fara pamenso. Titiliza futi mailo muhaso. Hii ni classic uptown dadino. Wandanga tafuna tikole wa bagati. Ukondo ni baula tiwa jipageti. Seni high life tambo donsanga roketi. Kumendo Jordan voice ishota. Team tumila mukamba nga chita shota. Sumani tamba pana konda makago. Mkwala muboto voice ni mwela zako. Uziti mvela pata bwela na chongo. Tikabuli kila ufu nikoliza chombo.
Nilipati OP, eta ni GOG. Tiri mugrabu TV na pona POP. Na vene jaman, parking ya vena kopi. Bwela na zako, noni jiati jobi. Napanga chongo munga na rizama jobi. Bani kopera bari bize ati kopi. Ni new life na mbozi mvela nga popi. Bamboni opanga chiva ona mazombi. Toxic, I toxic, vodwara. No wonder she banyonga waka ona penangara. Ningara na mariuji, efukuri 30. Nitabwa tawa yako, inifaka na patipi. Jera toxic, no doubt. Awa ni makembo, tiba menya knockout. Nanga wayo ngara maji, sindika mpapa matika. Ukambira zina yanga kuma shows wa matika. Napanga chongo munga na riza majobi. Bani kopera bari bize ati kopi. Ni new life na mbozi mvela nga popi. Bamboni opanga chiba ona mazombi.
Jada Hybrids.
This skill is played at high volume. Cause JT Mafia. It's the Z Pushup.com.